Radio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Alkamisare go lewru avril jena yemde jabirima Slimane Sappo didi der maison de la presse pamoko. Fedde tabital pulakunde holitiide weltike odo golle sanne tiagal ko konjali din gadi so holitaabe bomboje buntide armée française civile jati faddi leede do nokkule. Madraji ko nayri bangal sakkade nyaw coronavirus o yimbe le fesobe ko yata teme tato e chapan tato e nayom kanyen kani fesuri don pikkende noddita AstraZeneca kandi ko yata yimbe ujnaji teme dro wina chapan e joyon kanyen kani fesed le madraji arandeji di le leedi meden di bamte ko lewru avril fa yotto e chapan tato go lewru mehdunde be ngarta fuddude golli di ravek yimbe hande wotar hilli fa wonbe le leedi meden di le on do wattu fu yoga pelle society civile be kay ko litti wiido hono wattu ko kado hejeta fa yimbe be fu bindo di wono sebe kabaruji di min jogino do betande di bismillah modon e hedate Umar way galo jodi do mikoroji di do kanko no dirter gagne kante wonto boggi jamde to holliti diwidi wala fu ko min dartata le hen ko buri fu nafude gonga hale do hen adnar ndu fu mata no kanko dum won lamido fedde tabital pula ko do hollitiri wiide tiagal ko konjande fedde oninde yaltini wiide armée française kanyum bombi nokko no dirter do bunti li majjundu be bi civilien kanyen tawa ton wattu jono dum won yimbe andambe kabar hono dena gununu wori le leedi meden di mbino tawra kay fu francica yadirta wiide kanyum golli odo golle fa kebe fam ketten Ali Sisse e Mamadou Sama Seku
fedde tabital pulakunde holiti koyal mudu bangal horongoji di fedde munisman e wadi dum e tawede mudu fu holiti wide o jabanay ko tongande holiti wide yimbe le joginobe kaborde ana wonno hakkune yimbe le gonnobe kurtunoji di o mo yidi sariya sare abuso lamido fedde tabital pulaku
nuna bion jamais
abadan minen kay matayi jo e kaborde len kurtunoji ko burani minen kay yo gonga hale on dandu fuf humpite dum mudu le wolde bupu jogaji na ngada sato hono dum wadi to bunti ton yobi tata min dellaji hultoji jo en kaborde na wono hakuni jamaare kutunoji di yila amen kay yo min jobene ido bonandaji di faso hari teddenga
dum e tawede mudum fu tay ko to fa hewi ka fu holiti wiide kanyu en ka holaaki wiide sariya ana wawi sarede odo golle sabi golli dal gondo hakune leedi mali e leedi france docteur ali tunkara lamido fedde noddirtende centre des études sécuritaires et stratégiques de l'eful sahingil
tutude hay fude leedi france ba don hojum binde yobana kebe torobe njoddi rafi andal alhali imadara ndido leedi febude habo tersiyagal gondal hakunde tamonto en wurrini hono guldo yubugul jaati jogoradi hono yimbele wala fuf ko andi
John wana arande leedi france ana supa wiide wadi hono dido golleji bondi le leedi malindi alkamsara bettinde fedde semande suppike kabotobe leedi france wiide o wari civil en jegon be dou mudu warta sapo joyi yare dubi nogay le bomboje e o tippi le ngeni talatay supa golngol france holiti wiide wana ngonga
se grab ido kabaruji fodo mba hebdi do beme ame ande to do page facebook kanye compte twitter studio tamani imadraji fa dialon be kan sakiraade nyaw coronavirus dum fuddi kenyen le leedi meden le majjunbe kolliti dum woni yimbe hanbe fesede be an buri ujnaaji temedere uyna chapande joyon le leedi malindi fo mangal mudun ko yata fesobe do dum won temetato e chapantato e nayon kanyen be bami wattu joni be addirto dum won dogotoro en be kanyen yimbe le nayebe wonbe le leedi meden di fa kedon famtaade fande kedden Ali Sisse Mamadou Sama Seku
min sira ko moni le challal woni lati do gobo fesede nyaw covid-19 e wi docteur fantasy bi at dabereji tati hani hunchina da hore yalla kado imma daran heba lawul dabare nuku goto dabare sartado e kanye dabare yawara ko buri nya tema daru nya chapanjo yimbele hani fesede lengul do chilul arandewul e bimako
25046 personnes socio sanitaires
yimbele ujina jino ga go o chapan tati jego kuma ni be chellal yimbele ujina debe sapo e didi e du mudu warta na ko buri mal hemere yimbele ujina ji chapan jetti jetti tema jena no ga go be nyaw hono tension diabetes woni woni doma e fa pikki fam bawa hebude pikkude e do yimbe fu pikkobe teme tati chapat nay e nay woni bamabe teme joy sapo jeego waran hore mu e dido imma daraj wala itture hore leedi mali kay goldi e mudu milioji teme didi chapan jeena e nay cefa
14 million de francs cefa
e lengol ti lol gobol pikiri leedi britannique lol AstraZeneca nawtora lam o dardi non ta fon notorgol o do vaccin o botte halaji hewi sanne e do outeji mudun yogaji ka ka wakkati jooni o ɓeeɗo laamu ko ɓe waltini hakkillaji jamare wiide caɗele fof wala e vaccin o. Professeur Aguri ak Iknan kalfanaɗo gollirde humaninde ñaw covid 19 dardi malinkoɓe jaɓa vaccinede. Yalla hadde raɓodiral ngal.
tawi ka kifayi caggal miniti goto min kam miɗen miiɗi yimɓe ɓe ana hani warde pikkade to amen. Min dokki misalle muɗum, miɗen jiiɗi ɓiɓɓe lindi fuu yalta wara pikko, saabi ɗum tan woni dagari woni toƴori wawi ittude ñaw o hakkunde amen. Pikkugol ɗiɗo wandal hakke lewu watte caggal goɗɗo.
Ngol fisugol waɗi wattu mo leydi Mali ndi limtiki koɓɓadi uñaji sappo yo cawiɓe ñaw covid 19 e wi ardiɓe cellal ɓe.
Hollitindiɗo kono ari bangal ñaw coronavirus o Kenya, yimɓele capanɗe nayo e nayo ñaw o yiya e muɗum, yimɓele capanta toon ka ñaw gon santanaɓe. Ana hollitiwde heɓɓe ñaw o leleydi meɗen ndi yimɓele ujunaje sappo e capanɗe nayo e ɗiɗon, santanaɓe yimɓele ujunaji jeegom e temeɗɗe jettom e capanta toon, heddiɓe leyɓe yimɓele temeɗɗe tato e capanɗe jettom e joyon. Fa keɓen kabaruji no coronavirus ori keɗɗen Adi Sisi.
Sakiraɓe bisimila moɗon e yewtere acti covid. Hande min jottinan on cilol tatoɓal demtal lamdi e dunki en cellal joyon jaboto.
Allo docteur
doyru, kañ ko kine neɗɗo yaltinta ñilɓe ana holla wiide ñaw covid 19 o way mana. Yaltugol ñilɓe ana wawi jettirede hono ñaw goɗɗo ga wakkati mon goni o. So yaltugol ñilɓe tawti jonte e ma yaada suudu dogotoro ƴewto e woni ko moƴƴi, wona ɗillugol fuu hollititta wiide ñaw covid 19 o way ma. So wulaali calɗi tampere tawti ɗillugol ngol aɗa hani yaade ƴewtoyade hoore maɗa so tawi ñaw covid 19 o wala e ma.
Allo docteur, nawtaragol masiriji kooti an wawi latade sababu raɓugol ñaw coronavirus ona.
Ha
joomum ñaw o raɓa ɗon kana tawe arande neɗɗo o masiri o wonna e muɗum ñaw o won e mum. Sini joomum ɗojji na ɗeeli gei ñaw o keddike dow masiriji ɗi neɗɗo goɗɗo kasin. So wari memi ɗi masiriji kooti an wawi latade sababu ha ñaw o raɓa ɗum.
Ewal adadu heɓɓe coronavirus e tawede fof nokkuji yogaji leydi Mali gon toon ɗi fa hande fay goto heɓa ñaw o. Ñaw o wala ko wawaniɓe na ɗon kay fa so tawi ƴewtogol goɗɗama e leydi ɗiɗo nokkuji ɗi ɗi yimɓele heɓali ñaw o. Tema catɗi mabɓe na wawi haɓude ñaw o dina heddiɓe ɓena na ko ɗum noon. On ɗiɗo ligaji hani hemsinede hoore wakkati joni o, eɗen mbawi ɗum wadde ɗi yalla eɗen ɓeydoro faamu dow ñaw o.
Yalla ɓorodirde kadle ana wawi latal sababu ñaw coronavirus o na.
Ɓornagol kadle bandum fu mawɓe ɓuri, sini tawi gei ñaw wo e kadugal ngal ana wawi raɓɓude ɓorniɗo o. Na sini tawi neɗɗo goɗɗo ñaw o won e muɗum o memi kadugal ngal garɗo ɓornigal ana wawi latade sababu fa raɓa ɗum. Ñaw o ana wawi takkade e kadugal ko yata erŋaji kewɗi. Ɗum waɗi sini neɗɗo goɗɗo ɓornake ngal ana wawi latade sababu fa ɗum raɓa ɗum, ka hedde sukaɓe e ɗum fanɗi. Ñaw o ana fanɗi ko nangata sukaɓe, ɗum waɗi eɗen mbawide takkata ko e kadle sukaɓe sanne. Tawi kitama wiyede sukaɓe ana fanɗi ko yiyete ko nangataɓe.
Allo, yalla pilki kan e musorongaji ɗi darde mu en gotum ɗi e sakkagol ñaw coronavirus o hono ni maskingaji ɗina fay maskingaji ɗi mi mu'intaɗi darde mu walda ɗi e sakkagol ñaw o. Misali sa ɓami maski mbiyeteɗo chirurgical o darde ko jogi rendo yimɓe ko temdere fuu malhemere. Tawi maskingaji mbiyeteɗi FFPD kañ ko nandi e mum ana wawi renude yimɓe ɓurde ɗi. Rasomi nayorke yaade lawol pilki kan e musorowoykol mi taykoto wiide ɗi mbawa renude yimɓe sanne. Yewtere acti covid ñalawma hannde min jowti on heɗademi jokke e wi dogotoro en ɓe yalla onon ndena hoore moɗon yiwde ñaw coronavirus o.
En jokkitito kabaruji meɗen ɗi wattu joni en jarano ko nayri bangal ravek ɗon sukaɓe hillifaɓe wonɓe ley leydi meɗen ɗi no kanni windirede ɓamde le goho lewru avril ndu fa yettole capantati goho lewru mehndu ɗiɗo immadaradiana gondi e wadde le majjum. So tawama sukaɓe kolliti wiide ana belti ley hen yoga e pelle société civil en kay kollitiɗo hon wattu keƴaɗo ɗum wawa latade fa yimɓele ɓe fo keeɓa windade fa keeɓe famtade fande keɗɗen Ali Sisi Mamoudou Sama Sekou.
Le wi laamiɗo fedde noddirtede réseau national de la jeunesse du Mali renajem yuɓɓagolngol e wakkati mawɗo juuɗe sukaɓe ɓe jogaki karti nina muɗum en Aliou Gueye holliti wiide sukaɓeɓe ana wondi wadde ibbandaraji mawɗi saabi eɓe andi wiide ñalawma hande o ana tiiɗi fa keeɓa hakkengaji maɗa fuu so wona juɓɓiɗo. Ɓe wallan sukaɓe fa heewi ɓe duɗmiɗe en yettaki noon waɗoɗe woti yaade so yuɓɓoyo. Ɗum latto sababu e jooɗi maɓɓe ɗu yaade waɗoɗe woti ɗum ɓiɓɓe leydi ndi fuu woɗani ɗum fuu ana hani wadde ɗum. Nde leydi Mali ndi e mangal muɗum fuu wakkati fuu no keɓuɗamu aɗa jogui hakkengaji maɗa fuu yaade waɗoɗe de voter dun na famu do on a momni sale fait no dirte en coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali kosem ko holiti wide or golle welu dun sanne ga dun tawere mudun fu hore mabbe holiti wide imma daraji jamande kay wakati ndokado o ana jabalata de tidala modo o do golle Drissa Traoré lami do fait de coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali kosem Libi didi e jode am minka ana moyi gami milay so le libi didi imma daraji de yimbe be tawtata di ana hebe sabi tikalaji didi woni sarti dokkado imma daraji bibbe leedi ni faiso yuba gongol sarti mudu wada ma hitani imma daraji bibbe leedi ni momnata sanni sarti o darna mudu ana fandi le golle yuba gongol farati modde golle yubita gongol sarti woteji ju inde horejo leedi e député en ka anda ka fa hande dum e tawere mudu fuumi ne micintina hakka laji me wi le gouvernement lindi hokkino sarti wi de le bijego le hitane 2020 deutere seria mo lidi mali warta jodare do mudum wara fa holle bibe lindi fa be biya be jabani na be jabanay woteji ju inde horejo lindi e député embe ana sarta le bitati arande le hitane 2022
kenyen le gallure pamako de gondo le nokkule de fu mati hono mo blay di kanyen moto ngay di gonde nyindirde le nokkule de fa keba fidatol dum wana ko yafi dum fuddi le hakkunange fa yotto yile jamma ko o fur holitinde wi de hon dum wono kambe darbutobe taxi ji kanyen ko nande mu dum fu be kollitiwi tid alaaji modbe kebile de do nokkule wobbe kay kollitiwi yo kurtunguji banamadi dum lati sababu mudum le gallure de fa keba famtar kedden kambe yimbe le gonnobe le datidi jaata ko be tifido hen do faccetango Mamadou Samaseku
vraiment on a rien compris aujourd'hui
Sungonga hare fo hundu min famal situation o andi dari gilabo fo le bulidi la yungala gilabo tu la sara i fangi cité administrative to buri bonde on kay do hundu ga sanne yama yu botte kutumuji gilabo tu 15 do min godi dabar fuf min kebali mi tampi sanne anda fuf ko sambi ni do mi donno taxi no al andi no tampi mi joni client mo jogino mi na hanno yadi jilibugo botte amutiaz o kanko e be wondi be fuf jippigi ngom mi no fo re sita nyoloma heba ka tafu min kay bidno jati yu botte president on a non sombinudu ka mi tawi wana fi
politin dividi studio tamani miden gonde wadde do ni madraji fami kokkon do kabaruji ni budi le majun batu wadi kenyen hakkunde yimbe le fabatobe min be kanye be min gollidita le nokkule de madraji dimi gonde wadde nyaloma hande no fa kebe famtade fande kedden ali cisse mamadou samaseku
e bi may grot 2020 latiki hitande der e mudun kabaruji hewi sanne li adnarudu dum latiki sababu gollirde kabaruji de ngatandi hakkilo bangal madraji mabbe di dem ko kanko horejo hejo gollidji fondation ironde yetti sanne studio tamani
hun chan hore kabaruji wuti lele ji cagal maju imadraji kudita odu ko hinnike goliji fubili de lam hakkunde rew ju en gol mudu min kebi faahi min darange hukure yimbe kabaruji do nyaw covid-19 le hitane 2020
studio tamani hebi hinnade fandaaji mudun patte radio ji jokkondirde mayre dum ko holliti banjugu dante e wima ko ngal do gollidal weli sanne heretobe be kedanna banjugu dante kanko no horojo maison de la presse
studio tamani projet na famu mawni sanni e jure gollidibe mako bangal jawdi e jure yimbe ko manibe tuture kabaruji fayto fede urte bedade radio ji gollidita yidi manine mangal mudun zedo jurgo jure bedo yimbe le fu hokki jawu na famu umoni sanni hande e jude yimbele kedo to studio tamani yalla no humbintina hore mo
Richard Bombongma horejo gulidal li ambassade leedi Suède holiti kuyam mudun na yili dun gulidal hakuna mo studio tamani jokkito tagal duu didi yabidi di
le partenariat gulidal ame studio tamani ana le dati imma daraji dun gondi wadde yalla leedi malidi ana yiro ko woni battade be lindi ko be lati fu kanyeto be tawa fu mi martina be kumpa kamaruji dimi bawa so gonga umun kolle studio tamani gulidal amengal na famu do wana mom sanni mide anni jokkude gulidide studio tamani
denna fa hande yalla hinade imadaraji di wondi studio tamani na anni hunjande hore hejoji goddi batta tan weltare heretobe
studio tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union européenne
sikiram den delo nen les réseaux ngaji meden to en puddiran gawo do be bi ko yata millioji 10 ju CFA dum yaltina so hokka fedde suka jokol won be ton faabe kuncana hore ko nayri bangal laabal le gallure den wattama le moto ngaji nayi moto ngaji nayi ko tetti non holli tra wiide poubel ngaji du dum do tunel le ngatte ko yata temen ne fayotte bruwetiji wondube waddi do imad radio fedde ONG de notre tasak do tu gorgal ZZ se uru da ngardam faado yam foyla do wattu jono be bitaade wiide kuddede ana kewi to fu cogguude ana gonde ngabude dum wondi litre ngaji nogay neban tigaade bitoro mudo ko wonno sotte ton ujinaaji tati wattu jono do yehi ujinaaji tati e butteme tati CFA be bicca kuru bambari ko wonno sottede ton ujinaaji didi e temede juyi do yehi fa ujinaaji tati e butteme didi nyaloma hande no do kadde ten bete hande do kabaruji meden dimi joti on sanne hedaade hejo jamen dido kabaruji fodo mbahi do beme ame ande to dum www.topperstudio.com non noddi odon numéro mo andu don odon 37 321